ishuri myenda yose vuga iki anyitira indi zina rishya ubu ndi umwana we ubwe yirengagije ibyinshi byose vuga iki kuyangiza icyaremwe gishya ubu ndashima ahandi kure narindi iyisi yarangiza ukundi we ntiyitaye ku ikamba rye yaramanutse arasanga kuri amaso yabanseka kuri iminwa yabamvuga niho yashakiye icyicaro ati mwana wanjye tuza ubu yangize igikomangoma reka ntege kuko data
Kanete kuko data
ikumama